onye nwụ nọ gbamgbam ka anyị na-akụ were obi Chineke na-agbago.
Aka wee na cha cha, abịa n'okwu ego nwee bụ mịa ka banka banka America wonder wonder, ọbụlife tata tata, police kanta kanta, ego m ga-eju tanka.
Onye nwụ nọ anyị rute ego were obi Chineke nabata anyị o.
Money stop nonsense, ya mele njile conscience. LME lugo la azok, my abolo say make sense. Abo ame 1.10, hego simu death sentence. Abo matu e wunwa, ngeti myself first. Acha ome baye no bele fim, we don't play with me. Abo m the type you can't resist. And they made too much, ya nwe mu men, ya nwe mu jeez. E ga bulo kanta feet, and then get the negri seeds. Kaya wado wa mbede, hey, ufa ku mekene, hey. Alobi mano janka na, kwa nulu me gugene, hey. Ifa abuli wungene, hey. E jame zengene. Ne kunyo kalo top boys around the world nekene emakwa emakwa
onye nwuno anye rute go were obi Chineke na batani o. Tete, 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 manonora tete, bianuro nanyo.